Oh, wavuboluma, gamba muno wonto, wavuboluma. Oh, wavuboluma, nabuva konse, oh, wavuboluma. Oh, wavuboluma, gamba muno wonto, wavuboluma. Oh, wavuboluma, nabuva konse, oh, wavuboluma. Tutike bikajo, tutike miti, tubera bagaga, tukwata kati, mumasambe yoje tusula kati, na yabagaga mwisa bubi, temumanyi tusula bubi, sometimes tusasula bubi, kufuna video mukaga tunula bubi, na yagala fuke landlord, na ye banke yampola kalon, na bagamba kuzimba kusholon, na ye bisiwe byatukako. Ye visibu banka te ya ninda Etaka jena linguse Nenyumba banka ya bitunda Omushala kwe nalimfunye Yomushala kamila ya muganza Eshokulia neshokunywa Okwe baka gaza beba nyamba Obavuboluma gamba muno wonti obavuboluma Obavuboluma nabuva konse obavuboluma Obavuboluma, gamba muno wonto obavuboluma. Obavuboluma, nabuva konse obavuboluma. Yagala tugaga wale tushuse mwembera omwaka guno akwiragira kusoko muleke sangula maziga tulo wulire zenda byabagaga Nebafu wala shoka fabavu netugaga wala Mukama katonda fe tatuli wala kobe mulenzi Kobe muwala you are winner today Zenkugamba kwate nkumbi subule nyanya Funa yo chokola mofu no lukumi Mukama katonda uliro bulumi Yambo mkade yambo mshala Yambo msaja anonye chikumi Anonya za fisa anonya za renja Anonya za kuria Saidi ya muntu lumbero bravo Tugobo lumbero bravo no Lumbero bravo Tuonyo lumbero bravo Mukama katonda Obavuboluma gamba muno wonto Obavuboluma Obavuboluma nabuva konse Obavuboluma Obavuboluma gamba muno wonto Obavuboluma Obavuboluma nabuva konse Obavuboluma Obavuboluma gamba muno wonto Obavuboluma Obavuboluma nabuva konse Obavuboluma Sanditi semiti na yembera yenkoze tyo Sanditi sebikajo na yembera yenkoze tyo